asiyefaa amefaa. Kweli mtu sio mbwa, sa hivyo anang'aa kama choka. Ye Mungu anajua kuumba, kama ulimwacha kisa mechaka kwangu kaja mbona meng'ara. Kama ulimwacha kisa mefuba kwangu kaja na ng'ara ng'ara. Sijui na deti na ex wa nani lakini nampenda. Sijui na deti na ex wa nani la kwangu do my everything. Sijui na deti na ex wa nani lakini nampenda. Sijui na deti na ex wa nani la kwangu do my everything.
Utumbo wenzake tukalia ndizi kasusa siye twala. Sina kupa anavyo nipa mivi na nikithi wala. Sina papala tena na mpapole alo achana nae. Mana nishanza kufanana nae. Tena kokote minatamba nae. Tanjike jambi chini ya kae. Misikina deti na kiswa nani lakini nampenda. Sijui na deti na kiswa nani la kwangu ndo my everything. Oh, sijui na deti na kiswa nani lakini nampenda. Sijui na deti na kiswa nani la kwangu ndo my everything.
Anatoka, doto anaingia, mwenye kashoboka, kaning'ang'ania. Kulu anatoka, doto anaingia, mwenye kashoboka, kaning'ang'ania. Mama, kaulamba uyu, kaulamba uyu, kaulamba utamwa balesa. Kaulamba uyu, kaulamba uyu, kaulamba utamwa balesa. Kaulamba uyu, kaulamba uyu, kaulamba utamwa balesa. Kaulamba uyu, kaulamba uyu, kaulamba utamwa balesa.
Kanivuruga, kafanya nimepagawa. Nilivoona bunge la chula nikachachawa. Oya chura, 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 oya chura, oya. Uku na uku kwenye vibe wapi? Nikipigwa ili goma tunaenda wapi? Uku na uku kwenye vibe wapi? Nikipigwa ili goma tunaenda wapi?
Aya tuende tunaenda uku, tunarudi uku, tunaenda uku, tunaenda uwe.
Master, like a master, and this is the good master.